The best quality.
What up, my man? This is Unstoppable DJ. Fuyo kwa mtambo. Why?
A professional player. Jizo. Asulize nani? Akila mtu na jina yake. Akiuni moja moja inamchola tu cholani. Au kuchola unachola wewe, wewe. Awewe hapo unachola wewe. Aitaki nikiwa na mwanangu wa faida wa siku zote. Fujo kiwa mpa.
Fujo on the track.
Kila ndege ulia kwenye kiota kizuri, fula imepotea imebaki huzuni. Kila ndege ulia kwenye kiota kizuri, fula imepotea imebaki huzuni. Huzuni, 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 huzuni.
Kafaliki dunia, wanini unalia? Ndiyo nalia. Msela nyanga kafaliki dunia, wanini unalia? Ndiyo nalia. Ndogo pila toka faliki dunia. Huzuni, 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 huzuni. Sawa, kazi ya kemola ina makosa, ila kinyonge we kazi ya kemola haina makosa, ila kinyonge wamemdondosha, 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 wamemdondosha. Huzuni, 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 huzuni.
Nalia naona majonzi, nalia natoka machozi, nalia naona majonzi, nalia natoka machozi, nalia naona majonzi, nalia natoka machozi, nalia naona tuna stitch yake sio joke sienti paka kitake na IKEA. Nemzika sio ni mwanangu paka kitake na IKEA. Sio joke stitch yake sienti paka kitake na IKEA. Namzika jamani mwanangu paka kitake na IKEA.
Tusamehe wana usiwakosefu, we baba tusamehe wana usiwakosefu.
siku napiga goti baba natubu kwako hakuna kama wewe baba Mungu peke yako baba tupe uzima baba uzima wa milele tuepushe na bara matatizo na mikosi chawi wapite mbali wanga wapite mbali wewe baba tuongoze katika hii safari napotoka na pajua napokwenda sipajui sijui nitafika lini bado nipo safari ni wewe tu watu baba nakuomba wewe walehemu walokufa Mungu baba wasame Anafuta chozi na machozi anamtoka Anafuta chozi na machozi anamtoka Mwanangu anafuta chozi na machozi anamtoka Anafuta chozi na machozi anamtoka Machozi anamtoka 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 Anafuta chozi na machozi anamtoka Anafuta chozi na machozi anamtoka Skoteni anamtoka Anamtoka Anafuta chozi na machozi anamtoka Anafuta chozi na machozi anamtoka Shandu walodi anamtoka Anamtoka Machozi anamtoka Anamtoka Anafujo anamtoka Anamtoka
Food you on the mix.